reason to love you, a reason I can never leave you. No, I can never leave you.
You know me way too good. You keep me in my mood. You want me dressing room. You want me self is true.
Una nipa mawaso, kama uwe nyumbani. Una nipa mawaso, kama uwe nyumbani. Tafadhali piga simu, niko crazy ndani. Una nipa mawaso, kama uwe nyumbani. Nyumbani. Usinifanye hivyo mpenzi, usinifanye hivyo. I know you may think I'm crazy, without you ni matatizo.
Girl, never doubt me now. Embrace me, I'll keep you warm. Love, I feel love you. You amuse me, I keep it low key.
Yeah, kwenzo meso mkwando. Yeah, kwenzo ndeko mkwando. Ulio ni muli muli nyangu. Ulio ni muli munda.
Yeah, around the church, you gotta rock the dress. Do every woman wanna rock your dress? Darling, are you my best? I stay. I say rock that dress.
Unani pa mawaso, kama uwe nyumbani. Unani pa mawaso, kama uwe nyumbani. Tafadhali piga simu, niko crazy ndani. Unani pa mawaso, kama uwe nyumbani. Nyumbani.
One day can't to no day. Solo no did you know some other. Baby phone a cut day. Oje no debe to marabute. Kiriza te bunye mogo damu nebore tabima. Kajina igana magizi nye chupa muzima. Sicha atambura siva kane nga morema. I complain everyday julia asimarema. So nga do a peaceful Kenzo Mandela. Younger Mandela. Bini kola chula to come back. Katina unga msaja ndi stuck. Bini kola to come back. Katina ungo msaja ni staka.
Unani pa mawaso kama uwe nyumbani. Unani pa mawaso kama uwe nyumbani. Tafadhali piga simu, niko crazy ndani. Unani pa mawaso kama uwe nyumbani. Nyumbani.
So keep closer, don't be distant, can't keep closer, keep closer. Now come over, baby, come over, come closer. Kawa feri myongogo ndanyo, moncha msabu chusa mukongo. Kereba shibi nyana nsalayo, sila gansa nyari nsichayo.
Bang them, and the women will find them. Them the people try and what we are. Bang bang, open up them head umbrella. Spread like feather when me lower that pressure.